Stories from Somali region in Ethiopia, collected in Jijiga in October 1998 by Elizabeth Laird, under the auspices of the Ministry of Education, the Somali Educational Bureau, and the British Council.
A story by Muhammad Abdi Adan. Igal Shadi.
Igal Shida.
Igal Shida.
And so we in a better Igal Shidan Mibanaba. Kaza Anton and Berena Barrow. Yabere Fen Sha Yellow to give us and Gorobeto Yenosun Shai Balana Bere. Kaza Wahala Yenosun Shasi Balagize and Sugai Matuna and Calculin Yantan Bere Aschagger and away in the Dow and Detna, Shine Calacla Lobulo Zumalaj. Polatin Yak and the more Hidden Lachuna Bala. ከዛ በኋላ እንደ መጡና ተመለሰው ሱጋ እንደዚህ አሉ። አሁን ደሞ ከለክላችኋለሁ ብለህ ዝም አለን። አሁን ደሞ እርሻውን በላው እና እንዴት እናርግ? ከዛ እሱ ደሞ እንደዚህ አለ እረዱትና ቆራርጡት ስጋውን። ከዛ በኋላ እሱ የሱን ስጋ ቆራርጠው ቆዳውን አመጡለት ለሱ። ከዛ በኋላ እሺ ብሎ ዝም አለ። ከዛ ወሰደውና ስጋውን ወደ ከተማ ወሰደው ጥሎት እንጃ ገንዘብ አገኘ። ከዛ በኋላ ወደ ሰፈሩ መጣና ወደ ገበሬ ወደ አርሶ አደሮቹ ከዛ በኋላ እንደዚህ አለ እኔ በየቆራረጣችሁ ስጋውን ሸጭቼ ገበያ ሸጬ ይሄን ሁላ ገንዘብ አገኘሁ። ከዛ በኋላ እነሱ ደግሞ የነሱን በሬ ሁላ ቆራርጠው ወደ ገበያ ወሰዱ። ገበያ ሲወስዱ ጊዜ ሰዎቹ ገረማቸው። እንዴ ይሄ ሰውዬ ስጋ ቆራርጦ ይሸጣልና ቆዳ ከዛ አልገዙ። ከዛ ተሰውት እንደዚህ አለ ይሄ ጋር ሽዳል እኔን ሊያታልለኝ ነው የፈለገው። ከዛ ወደ አገር ወደሱ መንደር ተመለሰ። ከዛ በኋላ ሁሉም መንደሮቹ ተናደዱ። ይጋር ሽዳል ዛሬ ሲመጣ እንረዳው እሱንም። ከዛ በኋላ ሲመጣ ጊዜ እንደዚህ አሉት ለምን እንደዚህ አታለልከን? እራላታለልኳችሁ መስጋውን ሸጭቼ ነው። ከዛ በኋላ ዝም አለና እሱ ቤቱ ቁጭ አለና እሱ ተመለሰ። ከዛ በኋላ እሱ የሱን በቃ ከሀገሩ ሄደ እሱ። ከዛ በኋላ ቁጭ ሲል ጊዜ እንደዚህ አሉት ሰዎቹ እንካ ይህን ዕቃ ሽጥ፣ ይህንን ስጋዎች ሽጥልን። ከዛ በኋላ እሱ ደግሞ እንደዚህ አለ እኔ የኔን ስጋ ሸጭቼ ነው የመጣሁትኝ። ሌላ ደግሞ በሬ ገዝቼ እሱንም ቆራርጡልኝ ገንዘብ እንዳገኝ። ከዛ በኋላ ሄደና ብቻ እንደዚህ አሉ ሰዎቹ በቃ እንደዚህ አሉ። ይጋር ሽዳል ሲመጣ ዛሬ እሱን አርደ ነው በጆንያ እንክተተው። መጣና እሱን ጆንያ ውስጥ ከተቱ። ከዛ በኋላ ወደ አንድ ባህር አጠገብ ቁጭ አሉ። ቁጭ ሲያደርጉት ጊዜ አንድ ሰውዬ ነበረ በግ ምናምን የሚጠብቅ ገበሬ መጣና አንተ ይጋር ሽዳል ምን ማን ነው ጆንያ ውስጥ የጨመርህ? እንደዚህ አለ እሱ ነው ወደ ባህር ልላክ ነው ባህር ውስጥ ገብቼ እቃ ወርቅ ምናምን አውጭቼ እሸጣለሁ። ያ ገበሬው እንደዚህ አለ እኔን ጨምረኝና አንተ ውጣ። ከዛ እሱ ወጣና ይጋር ሽዳል ያ ገበሬው ጆንያ ውስጥ ከተተው። እሱ ወጣና በቃ እዛው ላይ አስቀመጠው። ከዛ በኋላ ያ ይጋር ሽዳል ደግሞ የእሱም በግ ምናምን የገበሬው በግ ይዞ ሄደ። ይጋር ሽዳል ያል ገበሬው ደግሞ እዚህ ውስጥ ነው። ሰዎቹ ሲመጡ ይጋር ሽዳል ያል እዚህ ውስጥ ያለ መሰላቸው። ከዛ ወረወሩት እሱ ውስጥ። ከዛ ይጋር ሽዳል መጣና በሬ በግ ምናምን የገበሬው ፍየሎች ይዞ መጣና ወደ መንደር ሲመጣ ጊዜ እንደ ይጋር ሽዳል መጣ በባህር ውስጥ አይደለ የጨመር? አይ ከባህር ወጥቼ ወርቅ ምናምን አግኝቼ ሸጥቼ ይህን ፍየሎች ምናምን ገዛውና ወጣሁኝ አላቸው። ከዛ በኋላ እነሱ ደግሞ እንደዚህ አለ በጆንያ ጨምረን እኛ ደግሞ እዛ ውስጥ እንሂድ። በጆንያ ሲጨምራቸው ሁላቸውም ወረወራቸው። ከዛ የእነሱን ምናምን ሀብት ምናምን እሱ ያዛቸው። ከዛ
እዛ ሎንግ ታይም አጎ ዴር ዋዝ አ ማን ኮልድ ይጋል ሽዳ። ዲስ ማን ሃድ አ ቡል። ዲስ ቡል One day this bull went out to the neighbor's. One day this bull ate the farm of the neighbor. The neighbor came and protested to Igal Shida. Igal Shida promised him that it won't happen again. But the next day, the bull went again and ate from the neighbor's farm. So the neighbor was very angry and came charging to Igal Shida and said, you promised that, you told me yesterday, you told me that the bull would not eat from my farm, but today he has eaten again. So Igal Shida said, you can slaughter him, he said, as you can see, I cannot control the bull, so you have to slaughter it. So the only thing I can suggest is you have to slaughter it. So they slaughtered the bull and brought the bull's meat, the beef, to Igal Shida. Igal Shida took the beef and went to the market and sold it. And when he returned, he told his neighbors that he had sold the beef from the bull and got a lot of money. So the neighbors were amazed and thought to themselves, if we could slaughter our, why don't we slaughter our bulls and sell it so that we can get money like Igal Shida. So they slaughtered all their bulls and went to the market. But at that day, nobody could sell their beef. So they were angry and came to Igal Shida and said, so the neighbors said to themselves, Igal Shida has cheated us, so what shall we do about him? So they decided to put him in a sack and throw him in a river so that he will die. So when they came to the town, they went to Igal Shida's house and grabbed him and put him in a sack. But before throwing him in the river, it was time for them to pray to God. So they went to pray. All the neighbors went to pray. At this time, one farmer was passing by, and he saw this sack sitting by the side of the river. So he went there, and when he looked at it closely, he found out that a person was in that sack. So he said, what are you doing in that sack? Igal Shida answered, I'm going to be sent to the deep into the river, to the river bed, so that I can bring gold to the town. So the farmer said, let me be the one to bring the gold from the river of the bed, because he wanted to get rich. So Igal Shida said, all right. So he comes out of the sack and put the farmer inside the sack and went away with the farmer's property, with so many sheep which were so many sheep and cattle. Then the neighbors, after their prayer, they came to the river, and thinking that Igal Shida was still in the sack, throw the sack into the river. So when they came to their town, when they came to the town, they found Igal Shida with so many cattle and sheep sitting in, at his house, at his home. So when they saw Igal Shida, they were surprised that he was sitting at his home. So they said, "How did you manage to get out of the river? Where did you come from? And what are these all? What are these all sheep and cats? Where did they come from?" So he said, "I went into since he threw me into the river, I went into and found so many golds lying on the river of the bed, and brought it out and sold it and bought these cattle and sheep that you see here, and came to town. That's what I did." So they said, "If that's the case, let us put us in a sack of in the sack. Let us all be put in the sack, and sacks, and be thrown into the river, so that we can get rich like you." So he put them in sacks and throw them into the river, and they all died, and he inherited all their properties. End of the story.
And so we are hot in a barrow, not sauced to the judge, sauced to say to it, or don't you in a barrow? Kazamala and Kaila Tatkan, and so we are at Alistro. Kaza and the Zialo, and so we are listed Mamila Hunuliway, our Kaza Yazana Listro Aragon. All the Tanya Gandamo, Matala Tanargan. So Tanya Gan Lena so Listro Yarrega, Ayo. አንተ የኔ ደንበኛ አልነበርክም ወይ? ለምን ለሌላ ሰው ታረጋለህ? እየሰራሁኝ ነው። ከዛ እንደዚህ አለው፣ ቤት ሂድና ሁለቱን ቀያይ ጫማዎች አርግ፣ ልስትሮ አርግ፣ ትህልኝ አንጣልኝ። ቤት ሄደና ምን ይላል መሰለህ? የእሱ ሚስት የሰውየው የሀብታሙ ሰውየው የእሱ ሚስት እንደዚህ አለች፣ አንተ ይህን ነው የምትለው? ባልሽ ነው የላከኝ? አይ ባልሽ ነው የላከኝ። ስሙ ምን ብሎ ስሙ ምን ማን ነው? እንደዚህ አለው፣ እኔ ስሜ እኔ ነኝ አለው። ከዛ አሮጊቷ ደግሞ እንደዚህ አለ። እሷ አሮጊቷ ቤት ሲመጣ ጊዜ እንደዚህ አለችው አሮጊቷ፣ ምንድን ነው የምትፈልገው? ጫማውን ጥረግልኝ። ከዛ በኋላ አሮጊቷ ስሜ ለአሮጊቷ ጠያለች ትሎ ለአሮጊቷ እንደዚህ አለ፣ ስምሽ ማን ነው? ከዛ እንደዚህ አለ። እሷ ደግሞ እንደዚህ አለች፣ ስሜ እሱ እባላለው። ምንድን ነው የፈለግከው? ጫማት ባልሽ ጫማት ረግ ተብዬ ነው። ሄደና ለሶስቱ የሱ ሚስት የሱ ልጆች የሀብታሙ ልጆች መጣ። ያ ሊስትሮ ልጆቹ እንደዚህ አለ፣ ምንድን ነው የምትፈልገው አንተ? ከዛ እኔ ሊስትሮ ነኝ እና አባታችሁን እሱ ነው የላከኝ። እሱ ማን ነው? አይ ማን የላከህ እሱ። ከዛ እንደዚያ ለሴቶቹ እንደዚያ አለ፣ ስማችሁ ስምህ ማን ነው? ሴቶቹ አሉ ለሊስትሮ፣ ስሜ አባ እባላለሁ፣ አባቴ እባላለሁ። ከዛ ልጆቹ መታቸው፣ በደንብ ገደላቸው። አንድ ገደለ፣ ሁለቱ አሉ። ከዛ እሱ በቃ ጠፋ። ከዛ ከለታት አንድ ቀን ወደ ፖሊስ ጣቢያ ወደ ፍርድ ቤት መጡ ሁለቱ ልጆች እና አሮጊቷ ሽማ አባታቸው ወደ ፍርድ ቤት ቀረቡ። ከዛ በኋላ ለልጆቹ እንደዚህ ተባለ፣ ማን ነው ልጇን የገደለው? አባቴ ነው የገደለው። ለምን? ለሱም ለልጅ ለሴቶቹ አባ እባላለሁ ብሎ ነው የሄደው አይደል? ከዛ አባቴ ነው የገደለው አሉ። አሮጊቷ ደግሞ ምን ማን ነው የገደለው? ማን ነው የገደላት ልጅቷን ስትባል አሮጊቷ እንደዛ አለች። እሱ ለምን ያ ሊስትሮ ምን ብሎ ነገራት? እሱ እባላለሁ። ከዛ ለሽማግሌው ነው የሚነግሩ፣ ለሽማግሌው ነው ሁሉም ነገር ራሱ ላይ የሚያደርጉ። ከዛ ደግሞ ለሽማግሌው ማን ነው የገደላት ልጅቷ ሲባል ጊዜ እሱ ደግሞ እኔ አለ። ለምን ያ ሊስትሮ ምን አለ መሰለህ? እኔ እባላለሁ። ከዛ ያ ሁላ ጥፋት የተፈረደበት በሽማግሌው ነው። ለምን ሽማግሌው ገደላት? ሽማግሌው ገደላት አረጋታ በሽማግሌ ፈረደች እሱ ደሞ በራሱ ፈረደ ከዛ ስለማለ
Osman Abdullahi Ahmed.
Waxa jirta Soomaalidu waxay leedahay sheekooyin aad u tiro badan oo sheeko xariira oo arurtuna aad u xiseeyaan. Hadda aanu qaar kamid sheego waxa kamid sheekooyinka ayaga sheeko ah in gabadhii ay la bixeen laba nin gabadh baa laba nin xixootay oo ay la baxeen hal nin baana gabadha rabay gabadhana halkaa nin rabay waa loo sheegay oo waa ninkana ku rabaayay labada nin way kala garanaysay ka rabayada waa lala socodsiiyey gabadhii markii ay la baxeen oo ay socdeen habeenkii bay guurayeen habeen bay la baxeen reebkii habeen bay ka kaxeeyeen waa ay ka xadeen habeenkii oo dhan waxay sii guuraan kolkuu waagu baryey ayaa waxay tiri warina quraaciya aanu quraacanno marka kii gabadha rabay wuxuu yidhi maxaanu ku quraacannaa waxba ma sidane waxba ma haysana aanu ku quraacannay maxaanu ku quraacannaa kii kale ee gabadha rabay meen kii kale ayaa wuxuu yidhi waxay u jeedaa gabadho aanu cadayanno daana wax kale sidanin aanu cadayanno sidii baa la yeelay waa la cadayday waa la socday muddo markii la socday ayaa la daalay waxay tiri inaan nasiya oo aanu nasanno waanu daalee waa la fadhiistay markii la fadhiistay ayay kii gabadha rabay kabihii iskamuu siibayna kabihiibuu iska qabay kii kale ayaa kabihii iska siibay marka nasiya markii ay lahayd waxay u jeeday kolkaan fadhiisanno kabaha iska bixiya oo nasashadu kabaha kolkii la iska bixiya ayay gashaa marka ma un garanin kii gabadha rabay waa ay kaceen haddana waa ay socdeen reer bay tageen iyagoo aada u gaajaysan reerkii wuxuu siiyey hilibkii markii ay cuneen ayaa waxay tiri hilibka inta dheeraadka ah hadhaaga iska tufa hilibka iska tufa markii ay tiri kii kale wuu gartay fidhicil buu qaatay hilibkii ilkaha ka galay ayuu iska bixbixiyey kii iyada rabayna iskama un bixinin oo muun fahmin sheekadan gabadhii markii la geeyey meeshii lagu waday oo la yidhi ninkaa lagu meheriyey ayay diiday ninkii waxay tiri anigu ma raba ninkan isaga maxaa yeelay ninkan waa doqon bay tiri waxba garan mahayo ninkan kale hadduu i guursanhayo diyaar baanu ahay laakiin ninkii hore ee watay ma doonahayo sheekada iyadaa waa sheeko caan ku ah bulshada soomaaliyeed uguna sheekaysto dadka waaweyn iyo dadka yaryarba mid kale haddaan soo qaato waxaa jiri jiray sheeko kale oo ku saabsanayd labadaa tuug mid waxaa la oran jiray xirsi midna waxaa la oran jiray kabacaraf labadaas nin dhegtay iska yaqaaneen laba tuug baa ahayn oo dhegtuun iska yaqaana mid walba wuxuu joogay magaalo gaar ah dhegta way iska yaqaaneen laakiin weligood isma arag labadii nin mid wuxuu dameer soo saartay oo soo rartay jawaan diga ari ah ayuu dameerkii soo saartay oo wuxuu usoo iibgeeyey magaaladii kale ee tuuggii kale joogay kii kalena wuxuu subaxdaa isla soo rartay dameer jawaan dambas isla soo rartay isna wuxuu yidhi magaalada kale maadu iibgeysa labadii nin kaana magaaladaas uu kasoo ka lahay kana magaaladan uu kasoo ka lahay in ay dadka soo khayaanaan magaaladaa jooga oy waxaan kasoo iibsadaan ayay rabeen labadoodina dhegta way iska yaqaaneen laakiin dhaaye iskuma arag hadda ka hor meesh dhexdii ah oo labadii magaalo dhexdoodu jidka ayay iskaga hor imaadeen iyagoo labada dameer u raran yihiin waa is waraysteen waxay dhaheen manoodabaanood maxaad sidataa anu jawaan bunaan sitaa waa digadii ariga jawaan bunaan sitaa adiguna maxaad sidataa anaa jawaan bura ayaan sitaa waa hadee anugu bunka waaban u baahanahay ee mayga sisanaysaa burkaada anigana waan u baahanahay burkan marka labadii jawaan baa la kala bedeshay midba magaaladiisii buu ku noqday isla markaas isma garanhayaan dhagtiisa way iska yaqaaneen laakiin isma fahamsano marka way kala noqdeen mid walba isagoo isle waad faa'iiday oo kana isleeyahay dambaskii waad ka heshay jawaan bura kana uu isleeyahay degaday ariga jawaankiiba waxaad ka heshay jawaan bura ayay kala tageen mid walba magaaladiisa kolkuu tagay oo afka ka furay oo aada yibisid yidhi oo arkay wixii inuu wax kale yahay oo suu moodahay ahayn kaara wuu gartay ninkii haddaba la sheegi jiray ee magaaladaa joogay inuu yahay kana wuu gartay waa isgarteen markii dambe way israadsadeen way isku imaadeen waxaa la yidhi waan isfahamnay iminka aanu wada shaqaysanno sidaasay markii dambe isku barteen oy ku saaxiibeen kuna wada xoogsan jireen murtideed waxa weeye sheekadaasi dadka xunxun dhibaatada ay dadka u geysanhayaan inay ku ekayn dadka kale keliya ee iyaga naftooda ay dhibaatada isku geysan karaan oo ay iyagoon isaqoonin hataa ay iyaguna si kale dhibaatada isugu keeni karaan taasina waxay muujinaysaa ninka xun ee meel jooga iyo ninka xun ee meel kale jooga inay naftooda marmar isasaabulhayaan oo isdhibaataynhayaan marka sheekadaasuna halkaasay ku dhantaa sheekadii hore ayaa inoo socota oo baarto kale ah waxa weeyaan labada nin markii dambe waa ay saaxiibeen waana israaceen waa is aqoonsadeen wayna wada shaqaysanayeen hase yeeshee maalin maalmaha ka mid a ayaa waxay arkeen islaan reerbaadiye ah oo qumbo subagna dhabarka ku sidata wan buuranna xari ku sidata oo meel magaala inay u iibgeyso rabta markay arkeen islaantii oo socota oo alaabteeda sidata mid baa u tegey midna uu hawdku u galay wuxuu yeelay kii u tegey wuxuu yidhi islaantii horteedu fadhiistay waddadii horteeda ahayd wuxuu yidhi yaa islaana wuu qiiliyay yaa islaana nini dhalaanahay oo meeshan joogay yaa kaxeeyaa yaa islaana isagoo le u tagtay waa ila hadashay maxaa tahay bay tii nin islaam oo halkan joogo maxaan dhalabanahay markii ciisaas uu yidhi meeshaad u socotay igee buu yidhi haddaba sideen ku wadaa bay tii labada gacmood buu wayay buuxaan anaa kuu sheegay uu yidhi wanka aniga ii dhiib adiguna aniga usha ii qabo sidaa inuu kaxee sidiiba yeeshay abaar markii xoogaa la socday ballan bay kii hore lahaayeen wuu u yimid wankiiba u dhiibay iyadiina ma aragto kii wankiibuu la tegey abaar markay socdeen ooy kala tageen xoogaa ayuu yidhi xadhigiiba u furay haddaba wuxuu yidhi xadhigii buu fudud yahay waxaad moodaa inuud waxba ku xidhnayne bal eeg way eegto way aragtay inaad waxba ku xidhnayn way ka xumaatay way qayliday saan yeelaabay tiri imika wuxuu yidhi qumbaha subaga ii dhiibo anaa ku ahayno halkaan sii fadhine raadkeeni diba u carar oo raadi wankii meelahaasu ku furtay kolkay oroday xaggaa u dhaqaaday buu isagiina xaggaa u dhaqaaqay qumbihii qaatay indhihiina awalbamayn dhalaayn wankii iyo subagiiba islaantii saasay ku seegtay iyadoo keligeeda ayay meeshii ka tagtay oo magaaladii tagtay oo aan wixii sidanin haddaba nimankii iyaga ahaa ugu dambaystii dhibaato ayay kala kulmeen islaantii xoolaheedii wankii bay hilibkiisa cuneen subagiiba ay cuneen marka dhibaato ayay kala kulmeen marka arrinta dulucdeedana waxa weeyaan haddii ruuxa saas ahee tabarta yar ee waayeelka haddii muslimka dadka wixii isa la dhaco uu isagoo xoogsaday in lagu sumoobahayo laguna dhimanhayo nimankii sheekadaasi kadib waxaa dadku ku sheekaystaan halkaas ayay noloshooda ku dhamaatay oo ay ku sumoobeen islaantaa waxeedii marka
waxaa jiray nin ceel ka dhaamin jiray oo culimo ahaa. Ninkaas culimada ah waxaa had iyo jeer biyo usoo dirsan jiray nin xaas kale oo xaas uu nin leeyahay nin qabo. Waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah in ay ilmo yar usoo dirsatay, ilmihii yaraa uu celiyey, dabadeedna iyadoo ay soo raacday oo ay soo qaadatay weelkii biyaha lagu dhaaminayay. Markii ay u timiday, ammaan aan meeshaba loo baahnayn oo loo fadhiyin buu ninkii ku hadaaqay. Waxaa dhacday in gabadhii ay ka yaabtay ninkii markay dhowr cisho sidaa ugu soo noqotay. Maalintii dambe ninkeedii ay u sheegtay markay dareentay ninkii in damac ka galay. Bes waxaa dhacday ninkeedii wuxuu ku yidhi berritoole u yeedh ninka habeennimada la ballan u yeedh waxaa tidhaahdaa ninkaygii baa maqan ee ikaalay dabadeedna cashar ayaan u dhigaynaa una dib dambe ugu soo noqonin ama una ku hungureynin. Maalintii dambe waxaa dhacday in loo yeedhay ninkii ay gabadhii u tagtay. Waxay ku tidhi markaa maahmaa soomaaliya kor waayeel waa wada indhee sheekh wawanku arkaya in damac kugu jiro, laakiin xalligii hore fursad baan u lahaa. Hadda ayaan fursad u helay ii kaalay. Sidii buu ugu yimiday ninkii la garowsaday, dabadeedna ballan lagu qabsaday habeennimadii. Habeennimadii ninkii sheekhii markuu soo ambabaxayay waxaa dareemay xaaskiisii kale in ninkani caawa uu hawl saayida soo qabanayo. Markii hore maadaama una baxa jirin habeennimada maqribka, waxay ku tidhi markaas xilligan oo kale macalin meleygan maad baxa jirin, xaggeed usii baxaysaa? Wuxuu ugu jawaabay aayad la macnayn kari waa culummadu halkan isugu tagtayaan soo macnaynaya. Dabadeedna sidii buu kaga ambabaxay xaafadiisii, wuxuu ku tegay gurigii gabadh ninka kale uu qabo uu kula ballamay. Halkii bay kusoo dhaweysay, haddii uu cabay koobkii shaahii ugu horreeyey, waxaa dhacday in ee uu yar sheekeynayay markaasi hawl kaleba aan loo dhaqaaqin in albaabkii daaradda lasoo garaacay. Gabadhii way yaabtay, waa kuumabay tidhi, waxayna u sheegtay in ninkii wuxuu sheegtay magacii ninkeeda. Dabadeedna waxaa tidhi, macalin maanta way nagu dhacday dhibaato, malaha maanta gaarigii baa la habsaamay halkeen ku geeya. Sidiibaana ninkii ay kaga furtay isagiina ay ugu khabaysay madbakh meesha ahaa, iyadoo u dhiibaysa markaas dirac iyo u gelinaysa shalmad. Waxaa dhacday in ninkii odayga ahaa ninkeeda ahaa uu yidhi, xaggeedku maa maxay qofkaad xalligan ila hadhadlaysay? Waxay u sheegtay in jaariyad ay qabsatay, jaariyaddii ay la hadhadlaysay. Wuxuu isna isagoo kabdad hadhuudhu laalaadin ayuu soo galay. Wuxuu sheegay in jaariyadda lafteeda loo baahnaa goortii halkii uu soo galay. Waxaa dhacday in uu yidhi, u yeedh gabadhaad la hadlaysay lafteeda, mooyaha halkan ha loo rakibe, waayo meesha la joogaa waa meel mooye wax lagu tunto tuulo ah, mooyaha halkan ha loo rakibe. Dabadeedna mooyihii baa loo rakibay, hadhuudhkiibaa halkii lagu shubay, shaahna reerkii buu ku hor shitay oo halkiiba laiska hor fadhiistay. Waxaa dhacday maalintii habeenkii oo dhan wuxuu tumaba sheekhii dhibaato idil ay qabsataba, waxaa dhididay jidhkiisii oo idil baa dhididay, xubin xubin buu kala noqday. Wuxuu tumaba ayaa ninkan kaa hor dhaqaajiyay maalintii oo idil u hayaba. Wuxuu u gudbay ninkiibaa fahmay in kabdadii kolka dhammaad ku dhowdaa sheekhiina casharkii si macaan u qaatay. Waxaa dhacday markaas si loo fasaxo kildhigiisii buu qaatay, wuxuu galay musqush. Ninkana goorahanba yaa ku dhaqaajiye lahaa yaa albaabkii madaxa orod kusii qaatay. Dabadeedna isagoo diracii gashan dhex orday halkii, wuxuu sii ordayba gurigiisii ma haleelin iga furiyo waxba, intuu sii dhex maray oodii iyo wixiiba madaxa kusii qaaday yuu sidii ku galay isagoo alaabtii iyo waxay qarbuday. Dabadeedna islaantiisii ordaysa ayaa tidhi, maxaa dhacay oo macalin? Bismillahi raxmaani raxiim. Ninkii si uu ku baxo, waayo soomaalida tidhaahda tuugta buu seexda ma waayo, ninkani khaayinnimu ku dhaqaaqayay, weli khaayinnimadiisii buu kusii jiraa lafteedii. Wuxuu isku dayay inuu tan kale haddana qanciyo. Wuxuu yidhi, imisaan aayaddaa naga daayalaha? Culumo badan baa ku dhammaatay, keligii baa kasoo hadhay oo diracaasana naku badbaaday, oo waa dumarkan iyo naga daayalayd. Sidii bay naagtii ka garowsatay, iska aamintay, sidii bay ku dhaqaaqday. Waxaa dhacday maalintii dambe ayaa loo keenay, ayuu ninkii ku yidhi, ii kaalay aan maantana bal casharkii qaafkaad u qaadatay. Ninkii inuu qaatay casharkii iyo in kale aan ogaani. Oro soo day buu naagtiisi ku yidhi, sidii baa loogu yimiday ninkii macalinka. Dabadeedna waxaa la yidhi, maantu si dhaba u tegay ninkaygiiyo ii kaalay. Sidii bay ugu tagtay, wuxuuna ugu jawaabay, haddii hadhuudh uun la tumayo xaafaddayda waa uu buuxaa. Haddaba ujeeddada sheekadan waxaad ka garanaysaa ninkaasi inuu ku dhaqaaqay fadul xun dumarku agtifnimada ay ku garanayaan. Waxaan midda labaad, maahmaa soomaaliya jirto tidhaahda caade la guuya cadho allay keenta. Ninka dhibaatada qabsatay maadaama isagoo nin culimo ahaa uu ku dhaqaaqay ficilka noocani. Wakaas sheekadaasi halkaas ku dhanta. Waxaa dhacday nin ka shaqayn jiray markaasi xamaal ahaa oo kaaryoona ku shaqayn jiray, yaa wuxuu ka qaadi jiray had iyo jeerba alaab bakhaar u dhow, markaasi alaabta laga iibsado yuu qaadi jiray. Maalin maalmaha ka mid ah iga waxaa dhacaysa inankii in wax kaaryoonihii saartaba uu waayayo, wuxuu u tegayaa markaasi ninkii bakhaarka lahaa, wuxuu ku odhanaya, maanta qadadiisii waxaan wax dul dhiga alaabba waan waayay, qadadiiba kumaan helin, bahalkii kaaryoonaha waan ku qaday. Dabadeed wuxuu odhanayaa, marmaad naagaha adoo intaa leego quruxdaaleh baad doonaysaa inaad qadid, maad naagaha u jegtid buu odhanayaa. Kuwaasaa ku siin lahaa raashin iyo wax walbe. Dabadeed waxaa dhacaysa cabaar kadib sidii buu ugu diidayaa isagoo bannaankii fadhiya, yaa waxaa u imanaysa naagtiisii lafteedii. Naagtiisii lafteedii yaa ka qaadanaysaa meeshii bakhaarkii ninka lahaa, naagtiisii baa u imanaysa. Waxay ka qaadanaysaa raashin bay ka qaadanaysaa. Markaa waxay ku qaylinaysaa kaariyoonlow bay leedahay xamaalow, dabadeedna ninkiiba wax uu imanaya, inankii laftiisii baa u imanaya kaariyoonaha lahaa, sidii buu ugu qaadayaa. Dabadeed way wuu raacayaa, alaabtii buu u qaadayaa ilaa gurigeediio meel ka fog ahaabuu u geynayaa. Waxay ku odhanaysaa markuu alaabtii u dhigo, hooyo quruxdiisii intay ka hesho caawa igu soo noqo, lacagtan qaado. Dabadeed lacagtii buu jeebada kusoo shubanayaa, ninkii laftiisii buu kusoo noqonaya. Warniyo saad sheegaysa waa dhab, naag baaba sidaa ay igu yeedhay. Dabadeedna lacagtan qaaday tidhi uu naagtu say u ekayd buu odhanayaa. Naagtu naag maariin ah oo waxay ahayd ilig dahabli, wuu xaggay gashaayo wuu u tilmaamayaa, ilaa gurigiisii lafteedii buuba u tilmaamaya. Ninkii wuu yaabayaa, wuu xasuusanayaa inay naagtiisii tahay. Dabadeed qaab uu ugu dul qabto ayuu raadinayaa. Wuxuu ku odhanayaa caawa goorma kula ballanto, sagaalka ila ballantay buu leeyahay. Dabadeed waa yahay sidii buu odhanayaa, goormaa tegaysaa sagaalkan ku noqonayaa. Sidii buu ninkii ku qaadanayaa xilligii ay isku tegeen lafteeda, ballantii ku ogaanaya xilligii buu ku beegaya halkii lafteedii ay halkii lagu ballamay yuu ku beegayaa. Inankii yaraa markuu sidaa uun u galay ee meeshii uu fadhiistay sheekadii ugu horreysay la bilaabo, naagtuna markaa wuxuu u galayaa inanku wuxuu u tegayaa naagtii oo kaawadeynaysa dhar oo kartoon weyn oo balaayara ku dul kaawadeynaysa, kartoonada sigaarka waaweyn ku dul kaawadeynaysa dhar. Wuu galayaa, albaabkii buu ku garaacayaa, way ka furaysaa, uu soo fadhiisanayaa. Markuu la yar sheekaysto uunay wax hawl yahayna dhacan, yuu ninkii oo socdaay soo garaacayaa albaabkii. Dabadeedna waa ninkaygii halkan gal bay odhanaysaa, kartoonkii bay ku xiranaysaa, alaabteedii bay iska dul dhiganaysaa, kaawiyadii bay ku dul qabanaysaa, iska kaawadeynaysaa. Ninkii uu soo galaya habeenka ugu horreeya sida aada uma sii shikisana, alaabtii buu eegeegayaa, gurigii buu eegeegaya. War maxaa kugu dhacay bay leedahay. Markaasuu odhanayaa wax iga lumay baan raadraadinayaa. Dabadeedna markuu cabaar waxba ishiisu qaban weydo, intuu shaydaanka iska naaro dib u noqonaya, ilaa iyo wuxuu tegayaa bakhaarkiisii. Inankii yaraayuu socda, markii naagtii ay lacag kale soo siinaysaa, waxay leedahay caawa wey noo suuroobi weyda, habeen dambe noo suuroobi hoo. Dabadeedna sidii buu ku imanayaa, ninkii laftiisii buu imanayaa. Wuxuu odhanayaa warniyo naagtii xalay toolay, ninkeedii unbaa noo yimid oo kartoon ay ku kaawadeynaysay dhar bay ugu dhex qadaysay. Wuu fahmayaa kartoonkana wuu arkayay iyadoo wax ku dul kaawadeynaysay. Haye dee maxay ku tidhi habeen dambe ila ballantay, goormay kula ballantay? Sagaalkii xalay sideedii ahayd oo dee sideedii waa kii lay qabtay, caawa sagaalka ila ballantay dib buu ugu dhigaya. Waa yahay buu odhanayaa, warniyo nin sheeko macaan baabata halkan soo fadhiisa buu odhanayaa ila qayb. Dabadeedna waxay buuba usoo qaaday raashinkii uuna awel ka bixin jiray buu ka bixinayaa, halkii buu soo fadhiisanayaa, sidii buu ku tegayaa habeenkii dambena halkii. Isagoo markaa uun yar fadhiista cabaar fadhiya, yay yuu ninkii socdaay soo galaya. Dabadeedna waxaa dhacaya foosto, laba foosto is ag yaala, midna biyaa ku buuxa, midna way marnayd. Tii marnayd bay ku dhex ridaysaa tashtii, bay dul saaraysaa biyo ku shubaysaa, foosto buuxday ka dhigaysaa ayuu biyo buuxaan. Tashtidiiba buuxsamaysa ma garan, biyihii hoos ma gudbayaan, isagiina hoosta ku jiraa, naftii uu helayaa oksijiinta. Dabadeedna waxaa dhacaysa halkii buu habeenkiina ku badbaadayaa, dee foosto buuxda ilan waxba ku dhex jira, meel walba ninkii buu baadhaya, laakiin foostooyin buuxa dee ma baadhi karayo. Waxaa dhacday markaas wuxuu odhanayaa warniyahow, wuu yaabayaa ninkii, caawa alaabta idil buu rogrogayaa. Markaas iyadiina way qaylinaysaa, ayuu dadkii bay tusaysaa, habeen hore sidaasuu sameeyey, caawa saasuu sameeyey, ninka shikisana iimaan kale balaayuu samaynaya, habeen walba noocaasuu samaynaya. Ya lama joogi kare waraaqdayda ha isiiyo, habeenkii iyadii waa la maslaxayaa, isagiina war shaydaanka iska naaro, gurigani madhan cidna ma joogtee, waroo iska noqaa la odhanaya. Bas iyadna habeenkii dambe haddana way lasii ballamaysaa habeenkii saddexaad. Waxaa dhacaysa habeenkii kale ayuu imanayaa ninkii, inankii wuu u sheegayaa ninkii, wuxuu odhanaya warniyo xalay toole, foosto intay igu dhex riday bayba idul saartayba, dee kaale aadba foosto buuxda cid baad ka dhexday, kalluun ilayn maaha qofkuy, tashti unbay dul saartay, tashtidii unbay buuxisay, laba foosto buuxo is ag yaalo oo biyaah unbay ahaayen. Dee mucid baa baadhi buu yidhi, weliba dadkii oo dilna buu wada yimid, xalay alaab oo idil intuu wada raray buu isku laaqay, oo waniyo naagta xariifnimadeedaan ka yaabay buu odhan. Maalintii dambe sidaas masaasay ku tidhi, haa oo goormaad ku noqono, haddana habeen dambe ku noqon buu saas ahaa. Habeenkii dambe inankii yaraa markuu saa unu galay, buu isna isla daqiiqadiiba ka dabagalaya cabaar kadib. Bas waxaa yaalay guriga sanduuq hooyadeed soo dhigatay, yaa yaalay sanduuqiibaa la furay, ayay furaysaa, way ku dhex ridaysaa, way ku xidhaysaa. markii dadkii yimaado markaas qaylo xoogay bilaabaysa, qaylo xoogay bilaabaysa. Dadku xalay uu ogaa wuxuu sameynayay ninkan, aawana dee alaabtii uu dulbi isku rogrogayaay waan gubayaa buu leeyahay. Dadkiibaa ninkii qaban kari waayo warmaad waalantahay gurigani maxaad u gubi. Waxay tidhi warqadaydana haysiiyo, wuxuu doonayaan alaabtiisa ha gubto. Dee sanduuqani hooyaday ay maanta soo dhigatay sanduuqu ciyadaha kuwa lagu qaadaa ya war dee alaabtaada ama guba ama daayo, laakiin sanduuqan hooyadeed u saar baa la odhanay. Banaankaa dabadeedna loo saarayo kaariyoon lagu yeedhanaysa way dul dhigaysaa, sidii baa lagu qaadaya. Marka meelaha la socdaa laga furaya, isna wuu yaabayaa dee gurigii sanduuqa hooyadeed ha dhigto odhan maa yeelay, oo sharciba uma aha inuu sanduuqa hooyadeed dhigtay. Waxaa dhacaya sidiiba habeenkiin uu ku badbaadaya inankii yaraa, welina ma taabanin naagtii, gurigiina ma gubin ninkii, markuu isla yaabuu dee meel walba dayo ya yuusto odhanaya kulle sanduuqii buu ku jiraa, dee sanduuq hooyadeedna baad odhan maaye ya marse haddii gurigii lagala dhex baxayo meel kale lala tegay lagaga furayo ilan lama hadli karee. Sidii buu ninkii alaabtiisii ku deystay. Habeenkii dambe waxaa dhacday inuu maalintii dambena u yimid ku yidhi, goormaad ku noqonaysaa naagta, niyow lacag baabad heshaalkan soo fadhiisan cajiiba tahay ya. Markaas odhanaya naagta saddex jeer aan saddexdaa nooc ku badbaaday ma wax lagu noqdaa saaxiib. Markaas odhanaya may daba maantana alaa jaadkaagii kuu haya buu leeyahay ninkii, ilan waxaa lasoo ballamay gabadhii reerkoodii waa taduday reerkii kale tagtay ya. Maantana alaa jaadkaagii kuu haya meel macaan oo lagu qaylana waan ku geynaya gurigii. Wuxuu geeyey markaas gabadha reerkii ayuu geeyey. Waxaa dhacaysa halkiibaa lagu soo dhaweynayaa, waa la fadhiisanayaa. Waxaa fadhiya markaas gabadha adeerkeed, aabbaheed, walaalkeed, isaga walaalkii, adeerkii, wixii odin ninkii laftiisii waaba nitusayaa buu yidhi ficilkan galay ee gabadha ku sameeyey yaaba nitusayaa buu ninkan yidhi moogta bakaarlahay. Waxaa dhacaysa halkiibuu fadhiisanayaa dabadeedna si sheekada looga soo tuuro loo ogaado, waxaa la bilaabayaa sheeke caadiya. Ninkiibaa odhanaya bakaarlaha nin oo nin walba maalin bay dhibi qabsataay, lama dareensiinaya in reerkani xigtadoodii yahay, gabadha reerkoodii baaba la fadhiya. Nin walba maalin bay dhibi qabsataay, horta dhibti kugu weyneeda ku qabsatay below maxay ahayd ba laleeyay. Nin baa lagu soo bilaabaya markaasuu kii libaaxiyay iyo kasoo sheekeyn waa kaymo uu galay uu lumay iyo waxyaaba noocaas ku kala haddana la weydiin, war waama adna ay dhibaato waama see dhibaatadii kuugu weyneyd maxay ahayd. Ragguna waa ka dhibaatadii iska sheekeeya dumarkuna banaalahay. Markaasuu keenay doon waa ay la kharibintay iyo waxyaaba noocaasoo keligii dadka soo haray iyo been baa lasoo dhisay ku kalaa soo waday si loo soo wadaa kii yaraa lasoo gaaray kii yaraa dabadeedna xoodhanaya adi dee ninka saaxiibkayaaba ugaa maalin weyd qisaday ku dhacday. Qisadii baa dee sayf ugu dhacdaa la odhanaya bilow sheekadii soo bilaabaya. Markii ugu horreysay naagta saasaan ula ballamay, kartoon bay igu badbaadisay. Markii labaad foosta igu badbaadisay, weli ma taabanin mugta nafsigiunbaa ninkan la tusaya bakaarka ah ilay. Habeenkii kale haddana sidaasay nagu dhaaftay ninkii markuu igu badbaadisay foosto marad. Habeenkii saddexaad markuu maraya ma garan sanduuqii, sanduuqii uu soo socda sheekada yaa waxaa hor maraya gabadhii ilan waa xaafadoodii halkuu fadhiya albaabku wuxuu ku toosan yahay daaradda, albaabka daaradda ku toosan albaabku maqsinka u fadhiya albaabka kasoo horreeya waa daaraddii buu arkaya wa haggaas ka soo horjeeda. Naagtiibaa soo maraysa fartay taagaysa, markaa isagana dareen waxaa kusoo dhalanaya markiiba sykolojide yacnii in libaaxadu iminka kaasoo horbaxoy la ama geed baad fuule ama meel kalead ordima markaaba go-aan degdegaad qaadanaysa. Ninkii wuxuu fahmay qisada isaga in loo degayo sanduuqiina uu socdaa halkii ugu dambeysay. Markii sanduuqii ay igu saartay uun baan baraarugay buu riyuu ka dhigay, markaa uun baan baraarugay buu warmaad riyoonaysa oo kuwa nimankii wada xanaaqaydee gacalka ahaayo fadhiyay meeshii arrinka ku hay warmaad riyoonaysa mise sheeke dhaba ah warwaan riyoonaya wax noocaasoo kale may dhici kartaa waa kii niga aqligiin nin intaasoo jeer noocaas lagu badbaadan kartoona iyo sanduuq ma la galaa buu yidhi foosta. Markaa uun baan baraarugay buu yidhi marka sheekada halkaa marayso ya. Markaa naagtii waxay badbaadisay inayna meeshii fashilmin iyo in ninkii ku ceeboobo haddana oo nafsigii laftiisii lagu tuso oo la yidhaha warma gabadhayada nin riyooday ku furaysayd ku faraxmaynaysa waxaaga nimad waalanta warxaas kaaga wada la yidhaha qudhun baa tahay nin riyooday oo riyo kaaga sheekeeyaad gabadhayada ku furaysa sheekadu markaas. Markaa unbaan baraarugay baa la yidhaha sheeke noocaas waaye. Bisaddu waxay marka hore ku nooleyd kaynta, si soomaali ahaan la yidhaha kayntay ku nooleyd, waxay saaxiib la ahayd biciid bay saaxiib la ahayd. Biciidkii sida saaxiib ula ahayd baa biciidkii maalin maalmaha ka mid ah isaga oo daaq tegay yaa daaqii wuxuu kala kulmayaa libaax baa meeshii kayntii soo galaya uu daaqi jiray biciidku, biciidkiibuu sidii ku dilaya libaaxi. Dabadeedna waxay soodhanaysaa bisaddii kanaaba ugu awood weyn kan maad raacdidood la saaxiibtiida libaaxa ah ee wax dilay libaaxiba sidii ku raacaysaa waxaa dhacaysa libaaxay maalin maalmaha ka mid ah inay isaga laftiisii kayntii ugu soo galayaan raxan idiloo maroodi ah. maroodigiibaa libaaxay dilaya, maroodigii bay markaa la saaxiibaysa, iyadu marba ka xoog weyne badbaadinaya la saaxiibaysa. waxaa dhacaya maroodigii sida ula noolayd ayaa niman ugaadhsata ahoo maroodiga laysa ayaa imanaya, maroodigii bay dilayaan. maroodigii markay dilaan way yaabaysaa iyadiina, war kuwanaaba kasii awoodi winkii hore, kuwii bay raacaysaaba nimankii. nin ka mida nimankii markay xaafadahoogii tagaan isagii la socotay ayaa nin ka midii wuxuu galayaa gurigiisii buu galayaa. gurigiisa naag dabeecad xun baa joogtay, naagtiisii usii caraysan mafiiq iyo ul weyn intay soo qaadatay kala sodo ninkii maaymakaad weli bay ugu soo noqotay intaa saaka waxaa doonta bi-isay ushii bayba ku dhufanaysaa ninkii naagtii qaylo badnayd. dabadeed ninkii banaanka ma usoo booday, naagtii ma eryatay, tanaaba kasii awood weyn bay tidhi sidii bay dumarka ku ag fadhida ilaa laankani wata dumarka un yar ag fadhida bisadu yar. markaa saasay dumarka kula saaxiibtay bay yidhahdaan ta ugu awood weyn iyayba u haysataa dumarka waayahay takale ku xidhidi. waayahay aygu qaybihii sida ku yimid aygu markii nebi aadan lasoo markii nebi aadan waxay tidhaahdaa soomaalidu markii nebi aadan laga soo saaray jannada, markii jannada laga soo saaray xaggan diin bay tani salka ku haysaa. markii jannada laga soo saaray waxaa lasoo dejiyey bay yidhahdaan dhulka korkiisa lasoo dejiyey. xilligii horena waxaa ku noolaa xayawaanka dhammaantiiba oo maroodiga iyo libaaxa iyo intaas awoodda ay u leeyihiin ayaa dhammaantoodba ku noolaa. waxay la yaabeen shaygani labada lugood le ee gacmaha sida daayeerka laalaadsanaya socday orday xayawaankii ajabda suuraddiisani dee quruxda le nooca kale ah ee taltallaabsanaya baalkan taltallaabsanaya. markaa ay yaa layidhi orodoo ka wardoon ninkan odayg ah, bal waxa uu yahay inuu nabadgelyo dhulka lagu nool noolaada iyo inuu dhibaato wataba waxaani waa laga yaaban yahay. aadamiguna dee kolley wuu ka aqligiisa iyo waxaana uu ka awood jiray uu ka burjo jiray. markaa sidii bay xayawaankii ku tashadeen inay ayga u diraan oo lasoo wareysto, bal ninkan in nabadgelyo laga helo, ninkan indhaha cascas lasoo taagan ee sanka dheer leh ilkaha cadcad, sidii buu ugu tegay aygii. markaas aygii buu ku yidhi markaas nabadgelya waad iga helaysaan buu yidhi aniga nabadgelya waa nagula noolaan. aygii dabadeed wuu orday dib buu u noqday. markaa ninkan fikraddiisii iyo qaabku ula hadlayay waxa dil buu la cajiibay uu sugu tari waayo orod buu markaas qaaday isagoo muddada hore saa usii ordi jiray warka si uu ugu geeyay xayawaankii kale. dabadeedna xayawaankii kale goortuu kusoo baxay waxay yidhahdeen wallaahi wixii waa ka eryanaya aygii buu aada usoo orday, intuuna warkiiba gaarsiinin bay hore u ordeen. dabadeedna waa kan ku qayliyey wah wah, waa kan ku qayliyey ee wah 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 markan uu leeyahay aygu, waa ku qaylintii xayawaanka kaalaye kaalayeedii uu u yeedhayay. markay ka tegeen kuwii ayuu dib ugu soo noqday. marka aadan waxay ka geyn weyday inuu kan ku noqdo, markay kuwii kalena ka tegeen cid uu heshadaa ma jirtay. dib buu markaas aadan oo meeshii taagan ugu soo noqday, wuxuu ku yidhi sidaasay u ordeen, haddaba kuwaa ordeen naga ilaali buu yidhi, waa kan ilaalinaya uune markaas wahwahale ee halkii taagan. sidaasuna weli majaraha ugu hayaa aadamgiyoona loogu agwaayin. ay kastood aragtid odiga meel yaroo tuule ah mid ay u dhowdahay ama meel dadegan yahay ay u dhowdahay ma ahana kaymaha cildooyinka laguma arkay ama meelaha lamadegaanada ah, kulleyba ay haddaad aragtid ood raacdid reerun buu ku geyni saad udaba socotid, laakiin mid alla ku nool ma jiro. markaa qaabkaasu kula taxmayan
habar dugaag oo dhan iyo maxaa idhahdaa boqorkii habar dugaag oo ah libaax ayaa gaajooday maalin maalmaha ka mid a. libaax iyo habar dugaag oo dhan way israaceen, waxaa la doontay risq in sidii loo heli lahaa waa la baxay waa la ugaarsaday. wax la wareegaba waxaa la helay awr buuran oo baadi ah, awrkii buuraaye baadida ahaa kolkii la helay. libaax baa u weyn habar dugaagga, waa boqorka habar dugaagga, isagaa neef awrkii ku booday dhiiggu ka cabay, dhiiggu ka cabay, markuu dhiiggii ka dhammaystay awrkii wuu dhintay, dhiiggiina keligiiba cabay. marka wuxuu yidhi yaa qaybinhaya neefkan hidibkiisa, yaa inoo qaybinhaya, waraabihii baa yidhi anaa qaybinaya, qaybi buu yidhi. waraabihii wuxuu yidhi abbe libaax adigu nus qaado, neefka muuska kalena intaanadan habar dogaaga kale aan qaadanno. Libaaxi wuu xanaaqay, darbaaxu jeenigiisu wuu xoog badan yahay ayuu ku dhuftay dhurwaagii, dhurwaagii meeshiiba ku dhintay. Dacaw wuu soo qabsaday, wuxuu yidhi qayb aadu dacawey waraabo waxba ma qaybin yaqaani. Dawcawey qaybiso waxay tidhi neefkan waan qaybiyey iska wada qaaday, tidhi libaaxu adu kulligii qaado, dhiiggii horena keligiiba cabay. Sidaa ayaa qaybta kuu baray, wuu yidhi cadaaladaas iyo sidaa wanaagsan ayaa qaybta kuu baray. Darbaaxadii waraabo ku dhacday ayaa ay bartay bay tidhi qaybta. Habar dawaagii kalaa qabsaday dacwadii oo fara badan oo yidhi innagoo qoom dhan oo boqol ah iyo libaaxo keligii ah maxaad libaax uga siisay inoo dhan inoo qadisay waraabo habar dawaag odhan maxaad u qadisay. Waxay tidhi darbaaxadii weer ku dhacday iyo alaala wadnaha la isii qararinahayaa bay tidhi kuwaan soo xusuusta. Sidaa darteed aniga oo dacwo ah qabax miyaan ka soo waaqsan bay tidhi. Saasaa aniga igu kaliftay bay tidhi inaan murtida sheekaduna waxa weeyaan dadka haddii jeer inay wax bursadaan doona in ay khaldan yihiin oo aan fiicnayn oo libaaxii uu habar dawaag oo dhan qadiyay isagoo keligii neefku iska cunay, taasna ay tahay xumaan iyo wax aan fiicnayn. Waxaa kale oo dulcideeda ku jirta dadka madaxda in laga baqo, boqorada iyo waxyaalaha noocaas in laga baqo oo dadka kale ay ka baqaan oo iyagu wax siiyaan. Cabsidu inay cadaalad lahaato.